panty. Josh King panty. Josh King. Maki. Eno jendi wa wamba. Onde it's a feeling is in koye saluta.
Sichua, sichua tindi kuchawa.